Mambo vipi everyone, karibuni sana to Ado Valley Podcast. Kama kawa, you know we are the number one Kenyan music podcast. You're hanging out with me. Now on set today, I'm privileged to have none other than Mr. Caterpillar.
Yeah,
Mr. Tutututu.
Mafia.
So before we continue, just want to let you guys know that on set we are at Chesterway. This Chesterway's Chicken. This is at Kimathi Street, Nairobi CBD. So you can come down anytime you want to have a meal and enjoy any meal of your choice. So with me, kama mesikia tuko na Mr. Tutututu. Na kata ni aje. Karibu sana Nairobi.
Shukran. Mimi wa Nairobi.
Mimi wa Nairobi.
Mimi wa Kibera, watu wa Kibichi.
Sawa, basi karibu sana Chesterway's Chicken.
Shukra,
na of course karibu sana Ado Valley Podcast.
Yeah, nimekuwa nikitamani sana kuja hapa. Sasa nimekukata.
Yeah. Yeah. Ni sawa tu, enjoy patana.
Nimekuwa nikiona content yenu sana.
Yes.
Yeah.
Enjoy patana.
Was nice.
Yeah. Thank you. Most times tukipatana ama tukikuona unakuwa on stage ukiperform.
Yeah, na huko mambo inawanga mingi.
Inakuanga mingi kweli tena sana. So, mi kwanza kisikia Caterpillar na intro yako ama AKA ya Tutututu, na kuanga curious sana na ningependa kujua nani alikoin hii AKA.
Ilikuwa tu recording session fulani. You know, wasanii na watu tuna joke na nikaifanya like an ad-lib. Na producer nilikuwa na yeye time alibambika nayo.
Okay.
Akasema ni kwenda
hii. Huko naitumia sana sana.
Yeah, ikujadika.
Ika stick.
Yeah.
So ukisema tutututu, nilikuwa nikiangalia ama nikisikia venye pia unaendelezanga ngoma. Unaweza sema is it more relatable to your delivery ama ni lyricism?
I think both.
Juu
hiyo tutututu inamaanisha vitu mbili. So unaona venye ku rap mtu anasema ga spitting.
Yes, spitting, yeah.
So hiyo ni ka spitting tutututu and at the same time is like shots.
Yeah.
Mtu za rap.
Kweli. Yeah. Tena sana. So last time mama venye nimesema tunakuwa na ngatu ki perform, tulikuwa na wrong experience, the 3.0 edition. Na kulikuwa kumenyesha but pia kulishika.
Eh, mazena. Funny thing, unajua hiyo wrong experience zote from the first one, so here on the third edition, zote mpoli zimenyesha kwa zote.
Zimenyesha kwa zote, coincidentally.
Na watu walikuwa na pull up na kila mtu walikuwa na have a good time.
Yeah.
Make sure that everyone who came through.
Yes.
Ya ina ina come.
Ya ina inapikwa.
Ya mjue venye mnaba hizo matiko.
Hapo sawa, so unaweza sema this time round ya wrong experience 3.0, unaweza sema kulikuwa ama show in your own opinion ilikuwa aje?
Show ilikuwa noma. I guess the weather kiasi ilifanya tana utaikuwa when people got to expect.
Yes.
But wasi walikama, watu
walikuja. Yeah, watu walitokea. Yeah,
kulikuwa VIP section ilikuwa imejaa.
Yeah.
So, you know, ilikuwa noma either way. It's a win for hip-hop.
It's true. It is, because me venye nilikuwa hata pia mimi ama na mpia mimi na Ado Valley tuliona tana. Na watu pia likuwa na jibamba, watu likuwa natokia kwa stage na pia kulikuwa kuna nyesha. Tulikuwa hapo tukijibamba.
Kwanza wakadinali wakingia stage sasa nikuwa na watu wadi wataki kujua
itanyesha hata kiasi gani. So yeah, so mi Caterpillar naweza sema venye nilikuja kukujua. Kwanza nilisikia jina lako likitajwa kwa Sharp Gang Mafia.
Yeah.
Nikashindwa kwani kunaenda aje. Kumbe mimi ndo nimeanza the wrong one. Bala ikabidi ni backtrack kidogo. Nikakupata kwa Msoroni wewe freestyle.
Yeah.
Na nikasikia hapo kuna diss uliko umeangusha.
Umetupia booti hapo madiss.
Yes.
Yeah, way back 2018.
Yeah. And then also ukadrop the rap Escobar, which was also a follow-up diss on that.
Yeah.
So unaweza sema kitu ya kwanza, unaweza sema Msoroni wewe freestyle ndo ile kitu ya kwanza that brought you into the scene?
No. Not really.
Mm-hmm.
Though mi ndo nilianza uchokozi kwa hiyo sinari. Kwa Kalika Tempu and everything.
Yes.
I took shots at Booty.
I had.
But that was my, you know, dissing era. Sa hii niko kwa era ingine.
Sa hii kwa era ingine tofauti.
Na kumake hits na kutafuta bag.
So,
lakini ilikuwa, msoro niwe ilikuwa after washani tukana hapo, walikuwa mtukana 12 kwa ngoma wakina mbibia.
Wanakutukana tu wote.
Mtu si wote, hadi Barak Jacuzzi, jini nani, nikuwa like what? Lakini ilikuwa kali and I was like, yeah, this is what we need in the game.
That
so
is
I had
true.
I had to like go to the studio immediately and release something. So,
so that's what made you drop a follow-up this
anger.
Umedisa na watu 12.
maze yeah. Ayaje na mimi tukaanza
mtu mmoja
eh lakini saa hivyo ndio iko it's healthy for the game
yes,
competition ni you know yes. Kama hali hiyo time hiyo I think ni kama hali
kweli ni kweli iliweka mahali kila mtu tu nikiongelea tu hata kila mtu mwenye ali participate ili mweka tu mahali. So when you say, I'm sorry, where is not what brought you to the scene. As Caterpillar, what can you say specifically this what brought me to the scene?
I think that Calicatel series.
Yes.
Calicatel 2.
Yeah.
Yeah, yo ili ni patia sasa.
Ili ku patia step ahead. Ili
patia, yani ya kuendelea, ya kujua. There yes. are some people out there who are messing with my music.
Yes.
So, niendelea, so Calicatel 2, sabi.
When you met a Calicatel too, eh? So how can you say Calligraph Jones? How did you come about to find yourself in the Calicatel too?
Yeah, yo, mimi personally, mimi kama mimi fan wako, mm-hmm. I'll be all up in your inbox.
Yes.
Adi kwa mail.
Yes.
Na ni story tu ya biz na kutumia mangoma, my verses, my okay. new verses. So nilikuwa nimesumbuka kali toa kitambo yani.
Ah, oh, okay.
Kambio, hey, check ini ngoma yangu mpya. Nilikuwa tunaongea for like a year, mm-hmm. before hata ni feature kwa anything.
Yes. Nilikuwa
tunaongeanga na niambia, haya, we zidi, we endelea nini.
We zidi tu hivyo tu.
Yeah, so kuna tu siku nilikaa hivi, nilikuwa tu nimeboeka home, nikapata call yake, haka niambia,
kuna slot ya Calicatel 2.
Kikil.
Yeah.
Ndakuwa hapo. Unajua pia usipokila natoanga vasi za watu.
Nikweli. Ana replace na vasi ya mtu mwingine.
Yeah, anatafuta mtu mwingine.
So Calicatel 2, of course that was one of your breakthrough projects. Yeah. Na kitu ingine nilinotice ama ningependa kujua. Unaweza sema impact ya Calicatel 2 sasa on your career imekuwa gani?
Imekuwa huge juu. Mm. Sasa unajua from working with people like Calligraph.
Yes.
Mimi had this daily PR session like my entire career, like
since
a studio
started.
Session. I've never.
You've never.
Na hiyo ni from mtu anaona venye una rap anakubali ndio lakini akisikia umewaka na kali ana feel, "Hey, come studio yangu." So that's one of the benefits I got from that.
Yeah.
Now, you know, kwa top 10 nini unajua, you are easily in the top 10 if you rap.
Yeah.
Rap head to head na mtuka kali.
Kweli.
Na ufanye mambo yako like kwa top 10 kwa game. So imekuja na benefits tu zake.
Ah, hiyo ni fine, but kuna time flani nilikuwa niona OG akisema kuna group flani Afrocentric, na kuanga related na Afrocentric, na alikuwa anasema one of the reasons ama alikuja kutambua Afrocentric ni kwa sababu kuna mtu alimtagingi Twitter.
Yeah.
Twitter currently known as X platform. Sio kama ni wewe ulimtagingi pia.
Sasa Afrocentric ni mimi na three of my boys.
Yeah.
Moja ni kwa John Moore, Hasano
Mandevu.
Hasano.
Na
Chumba.
Yeah.
So we fuse a lot of music genres.
Uh-huh.
Kuna mwenye anaimba, kuna mtu ana rap, kuna
yes.
mtu ana do like that bongo type.
Uh-huh.
Sasa Johnny ndiye alikuwa anamsumbuanga.
Oh, Johnny sana ndiye alimtagingi.
Anamsumbuanga X huko before. Kwa ibadilishwa.
Yeah.
Tag everywhere na plus mimi pia nilikuwa na apply pressure.
Yes.
Yeah, so aliona ngome yetu flani we did a refix of the song.
Yes.
Yeah, na hapo ndio tuseme hapo ndio ilianza hiyo best.
Hiyo best ndio ilianza hapo kwa sababu unajua tukiangalia sana sana from the crew wendo umeback na OG the longest.
Si hata hivyo mimi Kenya mzima kuna mtu amefanya ngoma na kali ngoma nyingi
kuliko kama wewe uko na ngoma mingi sana.
Ndio mcheki yani ni ngoma moja.
True cuz kuna hiyo Calicatel 2. Pia kuna Calicatel 4.
Kuna Luku. Avenger Cypher. Mangoma mengi, hakuna mtu amekolabo na Ojiko niliko.
Si ni kweli. And then again, before we get to the Avenger Cypher, unajua tu streets watu wanaongeanga sana, especially these streets za hip-hop. Na sijui kama ushaisikia watu wakisema flow yako na ya OG ni similar.
Na mimi sionangi nikaa ni kitu mbaya because...
Si kitu mbaya.
Every rapper has beaten from somewhere.
It is true.
Na wewe tu ni ati uendelee. Nika kupatiwa unaonanga 4x4, the 4x4 race.
Yeah.
Yeah, ni OG, ni legend. Time yake ndio hii.
Yes.
Si ati inaisha, zoi sema inaisha. Hey. But the new age, the new generation is coming.
Yes.
Up. So nika lazima patiane yo baton.
Lazima patiane baton.
Na mtuka mimi, manze ukiniambia na rap kama kali, mimi na nibamba because he's like the number one. You know,
yeah, he's like
rap
the...
Rap act in Africa right now. So inamaanisha mimi niko hapo.
Kwa
at the same time, bado niko na style yangu pia mimi.
Eh, yenye pia wewe unakalia.
Ukisikia tu poa yani you know.
It is true. Yeah. So niko nataka kuuliza kuhusu the nastaki swali yangu nipotele. Then I nitafuta hapa. But before we get to that, Saifa, tuongelele kwanza Kalikatel 4. Yeah. Because with Kalikatel 4, I can only say you made history.
Yeah.
Ulikuwa among, actually when uliopen Kalikatel 4. Ni wewe na Shekina Karen. Yeah. Eh, nindo mlikuwa mnaofungua Kalikatel 4. Na mlikuwa mnaangusha matututu.
Make sure that
Shekina Karen. Make sure that you're super.
Kuna album ni tungaje album yenye watu ile wamefanya
joint album
eh
hey, na, nice na Karen
itakuwa heavy
na alikuwa na sawazisha ukitupa na yana tupa
mbaya actually kwa hiyo ngoma specifically mimi nilikuwa na feel aje nilikuwa na feel like the first flow thing iko played out kiasi so nilikuwa nataka nikuje na flow different lakini yeye aliingia hivi ni kwa nawa
kwa ni moto
kuendelea hivi si tabu
kweli I'm glad you caught up onto that juu hata hakuna mtu alikuwa analalisha alikuwa anajua ni kata pila pia mimi I need to step up
yeah usha na tushake na cara ni rapa mnoma sana
so saizi up to now venye Kali ameendelea ku release the Kalikatel series up to the fourth version basi bado anaongelea Kalikatel 2 sana
hey.
Still rated the best Kalikatel up to date
I think it's only right juu ilikuwa lyrical ilikuwa hiyo time OGP alikuwa sivi alikuwa ameshinda Afrima hiyo time
eh alikuwa anajichocha
alafu kulikuwa na watu kati mi blanco
kina TNT walikuwa ecstatic alikuwa
kila mtu alikuwa ameua vazi yani ilikuwa crazy hadi sisi wenyewe tukirekoda tuko tunajua nani yako na vazi normal
ulikuwa tu unasikia tu kila mtu
alikuwa wa kapela ikianza yani ilikuwa crazy so I think it's only right to say
to say that Kalikatel 2 is still the best Kalikatel right now out here. Mesikia kitu
na Kalikatel 2 na Kalikatel 1. One pay kwa mbaya.
One pay kwa mbaya. One pay kwa mbaya.
One ilikuwa ya KOB. Hey. One pay ilikuwa heavy.
Hey, ilikuwa heavy jo ilikuwa meka. Nyewe, come to think of it. Zili consider one. Mi nakuwa gani kwa hang between 2 na 3. 2 na 3.
3 hapo kuna ma-ops wangu. Mi hadi sikia angi ya ngoma.
Ukisema ma-ops ni kina na. Najua kuna mtu aliandisha yo mas. Aliandisha Kalikatel.
Wanajijua.
Meza bauta wataja. Yo ni poa. Yo ni poa. Sisa tu.
Wanajijua.
So, let's go back to kidogo and visit the Kovu Challenge.
Yeah,
Kovu. Kovu Challenge ndo kukuwe na Kovu Challenge. Caterpillar was the first guy to drop a refix on that verse. Ndo ikaza Kovu Challenge. Naget. So how did it come to be ama when you ulisikia Kovu Challenge? Nini ni clock kwako such that? Wacha nitishe hii instru pia mimi ni drop refix on this track.
You know, as a rapper unakuanga na time una upcome. Kuna like desperate moments.
Yes.
Na mara pote Nairobi wanakuambia hivyo.
Kweli.
So kuna time nilikuwa nimekaa, you know, I have songs in the vault. Na ni normal ndio lakini siwezi zi-release bila plan.
Yes.
Na hiyo time Scan kwa me-drop Kovu.
Alikuwa me-drop Kovu.
Kovu ilikuwa hit.
Na ilikuwa moto.
Yeah, inaenda. So mimi nilikuwa like, bro, wewe drop hii beat hata Monday.
Yes.
To drop para wa marapo hata drop Kenya wana drop wa drop.
Wa drop.
Yeah, so na funny thing Scan Monday ilifika
ali-drop
beat yeah, kwa channel yake na ilikuwa like sawa.
Yes,
hakuna mtu alikuwa anajua itakuwa challenge au anything so mimi nilidu tu na actually nilikuwa nimedis watu yani nilikuwa na tabia mbaya like 3 years ago
you were a different class
na dis watu mambo nikashinda eh hadi sikizi mjishangaa
but yeah. Tumesema you were in a different era
yeah I was in a different space but then yes
so 2 years ago when I pictured it when you unaisema you were not where your career is at this point because 2 years ago nikikuja kutani kila kitu Kovu Challenge alafu kuna Kalikatel imekukatapult to where you are right now.
Yeah.
Eh, that's a really, hiyo ni step kubwa.
Yeah.
Kwa sababu ikikujanga ni kwa rap game, nasikianga, mimi na jamii si msani.
Yeah.
But nasikianga watu wakiongelelea jani zao. Na, najua, venye tu Caterpillar amesema those desperate moments.
Yeah.
So desperate moments zake zilimpeleka kovu zimempeleka up to where he is right now. Amepitia kovu, amepitia this era amepitia kali cartel era.
Una jump on people's beats. Yes, marifix. Hizo tabia miliacha, lakini sisi sema zimenisaidia sana,
zimekufikisha mahali saa hizi. So right now, since I believe misijui niseme aje, but kuna ile nimekuja kuona na wewe, kuna hiyo kovu challenge which was birthed because of a particular insight ulikuwa nayo. And then again, there's the rap versus there's the KE versus TZ peer challenge that has been happening, which even before Calligraph Jones akuja kuiongelelea,
you had done a song.
Yeah. And on this song, ilikuwa ni Caterpillar.
Caterpillar
na deliver verse KE na bado kitizi unaweka hapo Swahili na si broken yote ilikuwa Swahili safi sanifu.
Hiyo ndio ilikuwa reason siku jump on the challenge. Nilikuwa na feel niki jump on the challenge ita discredit kile nilifanya.
Ukweli.
Kwa hiyo ngoma inaitwa Swali, if you haven't checked it out.
Yeah. Na before Swali came out, because kuna a period of time before Swali ikuje, ni kama haukuwa kwa the scene for a couple of time. Hiyo time ulikuwa umejificha wapi ama nini ilikuwa inaendelea?
Kuna kuangana ni mambo tu niliona kama meme.
Yes.
Si hata meme saying. Watu wanasema ukiona artist amenyamaza, just know that art is being made.
Yeah, anapika kitu. Yeah,
so mimi time nilikuwa nataka pia nijitoe tu kwa, you know, the beats and everything, refix era, nianze tu kundu my own thing.
Yeah. So ni kama tu kusafisha rada, na pia could like try to get a new angle of what you want to bring now, ama what you want to start selling.
Yeah, sana sana kwa hii era yetu ya kila msana atakuwa internet sensation.
Yeah.
You know, sometimes unafaa urudi nyuma uangalie, do you really
need to keep doing something?
Yeah. Yeah, ama uangalie hiyo angle venye umesema angle ya Kenya natakupatia watu nje.
Ni ku diversify tu na kutaka ku change. Yeah, so in short ni kama ulini brand kidogo tu.
Kiasi
tu. And at that particular time.
Yeah.
So before that, ama najua before Kali akuja na ilikuwa Bongo ama ilikuwa KE versus Bongo. Yeah. Rather it's still under the Kenyan KE versus TZ rap. Yeah. What you did ama yako ilikuwa imetoka like 3 years, 3 years back. Yeah. Na unajua mtu anaweza angalia una ni kama ni juzi tu, but
kaka kuna mzee nimeona na mabloga mzee, kuna mabloga hawana adabu. Mtu amechukua hiyo ngoma akaipost anasema mimi pia nimetoa.
Umetoa nani
ya kitambo.
So kuna hiyo insight yenye uko nayo kama Caterpillar, na ili lead to something else to happen ama something similar to happen. Na on top of that, iswali yangu sitakipo. Dona mena ifuatilia, mtanisamea tu kidogo tu, nipitie tu iswali yangu tu kidogo. So that was that with the
TZ
and Kenyan yenye voli leta. Staki missy point, because I want you guys to understand why Caterpillar is a crucial rapper in the KE scene. Juni mekuwa nikiona watu wakisema ati they don't rate you that much. And it's hurting my feelings.
But I know, you know, in due time.
Yes.
Plus art, mimi niki make art. Mimi si make art ndio kila mtu anipende. Najua kila mtu haizi nipenda. Yeah. Na najua ndakuwa na the real ones and people who don't even like the type of music
you
I make.
Make.
Na naelewa, unajua.
Yes.
But time yangu pia inakama. Probably hata ni saa hii.
Najua vile umesema time yako pia inakama. Turudi nyuma kidogo kwa Ordinary Challenge. Na you emerged the winner of that Ordinary Challenge and you took home 1 million Kenya shillings. Na sijui watu walikuwa natarajia nini kutoka. Najua as per that, the moment mtu ameshika do, particularly ni msanii ameshika do akuwa nayo, watu on expecting in life ya msanii change. Ikuwe ni drastic change. Wakikuona venye unatembea nini venye unafanya vitu zako, zikuwe ni drastic change. Watu sijui walikuwa nangoja drastic announcements. But up to now, Caterpillar has remained Caterpillar. They are in advance na ati yake venye he chooses to do it and how he'd want to do it. But on the Kali Cartel 4, tukirudi hapa, OGPA ni mchokozi, alikuwa nakuliza ati yeti,
atubono
ukaikata jiri.
Alafu tulikuwa studio when he was recording that.
Yeah. Ilikupata off guard?
Tulikuwa studio alafu aniambia, kata, nataka ureply hapo after hii. Reply after hii.
Ilikupata off guard? Hiyo line yake ilikupata off guard akisema sa hiyo?
Na tulikuwa studio, mimi yeye.
Lakina Shekina.
Kwa sawa, hata anda kujibu.
Ukangoja tu ya malize kuliza. Hivyo sawa hii mekuwasha tu in your head, ulikuwa na nani utamjibaje.
Tulikuwa na make art, you know. Na pia watu walikuwa, unajua hiyo question ilikuwa imeraiziwa.
Sana.
Ufanya
nini
1 million? 10,000 USD.
Mbona ukai tajiri? Kila saa, kila saa.
So, ilikuwa tu like a banta kiasi.
Yes.
Yeah, so, I didn't see it like a problem. Mm-hmm. Yona tuko tu saa, yani, tulikuwa na make art.
Na to the masses, ama to many of us who had that particular question in mind, did you feel like you owe, ama ulikuwa nasikia pressure ya kujibu watu yo swali kila saa? Unajua ni watu wengi wanatakanga tu kujua, ni kama vile mtu ameshinda jackpot, utataka kujua hiyo ndio imeenda wapi.
Ndio tunaambianga wasi hakuna pesa tamu kama silent money. Yangu radio litangazwa kila mahali hadi kwa TV,
lakini sasa umetokea mpaka kwa stage.
Hadi siku ni receive check nienda tu shago the next day. Yaani siku natakara kuona ngombe, siku nataka kuona hata wasichana na hilo.
Unataka kuona kitu. Ushago.
Yes, so lakini ilikuja na mambo yake, you know. Mimi Kenya nilifanya nienda home na I did a couple of things.
Yes.
Pesa zingine niharibu huko naye. Msanii tu, maisha tu ya msanii.
Lakini nisema tu niharibu tu ikaharibika, ikaenda, ikaisha.
Ay, si yote. Kuna vitu nilifanya, couple of meaningful things.
Yes. Meaningful things to you and your family.
Yeah, to me and my family.
Yes.
Funny things, siku shoot hata video, hata moja.
Hiyo ndio ile kitu, nikakoja, nika-realize. Jumi, personally, nilikuwa natarajia at least a video.
I didn't do like videos. Nilienda home nikapata majukumu ni mingi. Alafu sasa hii na economy ya sasa 10,000 USD si pesa yako.
Si ya kuweka tu.
Mtu nilienda ni handle a few of my things back at home.
Yes.
Nikarudi na nilikuwa kwa mawe, nikamwambia sikuwa hata na place ya kukaa, you know. The whole time I was rapping naambia watu nini na sasa mimi hata unakieja.
So una kwa kukata.
Nitulie so nikasettle. Na from hapo ndo nikakwambia kuna hiyo shift sasa ya mind ni change. That's why I don't even diss people no more.
Yeah. At that particular, as in kushinda ordinary challenge was an opening.
Yeah. Ilinifungulia pia mind, you know.
Ukona tu vitu different tu. Na kwa nini uliona kwanza uende ushago kwanza? Uliona huko unaweza pigwa koto.
Unajua mimi msanii mabeste nime surround nao ni watu wa miadarati. You know, conversation every time we drink. So, sikuwa nataka hiyo ni kwe clouded na hizo vitu at that time.
But huko na feel insecure at one point.
Insecure at that time.
Adineza itiwa watu wako
wakulini. Ayi, unaitia nani, wey. Kibi chuko tuna watu wanangoja tu yaani utuitia pia si tuite watu.
Adi wewe uko na backup. Wezi kosa backup yako.
But nilienda nga home like, you know.
Na ukaka home for period of how many months? Two months. Hivi ukafanya mambo yako alafu ukarudi town. Na sasa when you rudi huko, what's the first thing you did?
Nili parent ya wani ya.
Hey, you're a kid, you're a step. Unajua na nchua inapenga mtu stress monthly.
Nikabai vitu zake. Ya nilikuwa rusa.
Ulijisuka tu.
Nikafunga biashara yangu fulani na nikulanga kichwa hadi leo.
Nikunga biashara gani watu wakuje. Support. Sama siki tu watu
nalaki. I was trying to dive into farming and everything. Yes. Unajua pia kama msani unafunga after venture. Kitu wenye nakutoka pia kwa studio na mambo ya usanii kiasi, so nilikuwa nimebuy machine tu fulani ya kuhatch mayai na
kitu kama incubator
kitu kaya.
Ah,
yeah, lakini hiyo ni kula kichwa, so but we still grinding.
Ina kula kichwa in a way that didn't work out, ama it's something you're still figuring out how to do.
Kuna matime work out, kuna matime unapata kwa mayai unabaki nazo hapo, hakuna mali zinaenda. Lakini si ndio hivyo, everything is like
that. Ni hali ya biashara. But maybe ni venye pia watu waezi, wako wanajua.
Wasanii tuache miadarati, tuingie kwa ukulima, nini. Yeah.
Unasikia mimi katapita na wambia. Watu wafanya into something, watu ingie into, ama try to delve into something different from chenye tu wa mizo yanga. Na I want us to go back to the Avengers Cypher with Calligraph Jones.
Yeah.
How did it come to be?
Avengers Cypher, ilikuwa last year. We dropped last year, January. Actually, we got Nadu, but it's become an Afakusema. We got Nadu like a joint album here in Akani.
Yes.
Among the songs, we were in the studio.
I want a plan at all. Yeah, yeah. So what happens to this joint album that you and Kali were cooking in the studio? What's going to happen to it?
I think by then Kali alikuwa pia kuna ako engaged sana, yeah. Kuna travel a lot, mm-hmm. shows and everything.
Yeah.
Kuna pia ni family man, so
yeah.
Namuelewa nini, but yeah. It's still on the works. Mm-hmm. Yeah. Utakuja tu nikaa Kendrick na J. Cole, hiyo album yao sijui kama mtaisikia.
Nimesikia kitu kingine hapo kwenye umetaja Kendrick, nikakumbuka tweet fulani niliona ya The Street Lawyer, shout out to Ondu, akisema Caterpillar should do Kendrick thing in this industry. Inaweza fanya industry changamke kidogo.
Juu vile pia naona marapa tumebo, manzi atutuka nanye, tumekuwa mabeshte sana hadi inabo.
Walai, sikiseti kila mtu anasafisha rada yake in this lane ya kutafuta bag.
Hadi atutuka nanye.
Healthy
competition iko healthy.
Competition, eh? Dunia chuki akiwa Ondo akijaribu kusema Caterpillar is one of those guys who can do it.
Yeah, anasema ni alikuwa anajaribu kusema ni like I should drop a song where I've name dropped a rapper.
Yes, yes.
Nilikuwa naiona nikacheka lakini one of these fine days, my ops will get it.
Yeah, absolutely. Mimi, I really like. I think I'm not the only one, Basi, who enjoys this era. I'm when artists are going neck to neck with each other. Because, Babu, you know, that's where you are at a particular time. Na sayo na ime die down. Na sijui.
Na ni muhimu pia, iki die down, no one is expecting anything.
Yeah, so iku jayipate watu tu kilini, kigafla tu yopate tu by surprise. Eh, inaweza kuwa form da watu wa changamke juu na chiki watu wengi. Watu sahihi wameingia chini ya maji nini? Watu wengi sahihi watu wanatafuta doo. So kitu kingine ningependa kuongelelea ni kuhusu Afrocentric. Ningependa kujua, are you still a member of Afrocentric? Juu nimekuwa na wrong nende sana mpaka najiuliza kama umeingia pia Zuza Nation, kunaendaje?
Afrocentric pia ni wrong nende sahihi.
Afrocentric iko ndani ya wrong brand ama ni
bado hatuja sign papers or anything, but tuna see hang pamoja, see roll pamoja,
yeah,
lakini bado ni kwa Afrocentric, you know, and yeah. Sisi tuna working in a way that yani tuko kwa group, you see how South Solo doing,
yes.
Kwa group lakini bado naweza fanya
hiyo vitu zako individually,
so mimi naweza fanya my own solo music,
yes.
You know, solo songs,
yes.
Na duty ikiitana, yeah. Like kama group inataka ngoma, mm-hmm. I have to be there also, so.
You have to lazima uwezi miss,
yeah.
So ukisema Afrocentric is under wrong rende, na ina ni kaile notion ya when do we form Afrocentric?
Tuliform na uo Johnny.
Na Johnny.
Yeah. Tulikuwa campus moja, it's a story I've been saying. Tulikuwa campo moja, na boys wa ine.
Yeah.
So mi likuwa town campus, au hilo likuwa main campus.
Okay.
Yeah. Sa tuliform na boy anaitwa Johnny, they are in bigger.
Oh, yeah.
Tukataja hao wengine wawili.
Okay, so venye mkikuja kusign papers na Rangrendi itakuwa saa, the whole crew, kina Johnny, kina Hasano.
Ah, bado tujaanza. Lakini mimi sahi niko na contract
na Zoza.
Yeah, we are doing like projects together. Yeah. Tukomna tuona sana na watu.
Yeah, because speaking of a project, kuna project ya Me Against Me.
Yeah, the album.
That's one of the projects and you may drop under Zoza Nation. Sindio. Na speaking of Me Against Me, title kitu ili ya kwanza. Ili inajua ni nerve-wracking kidogo, yeah. Na kuna venye ukisikiza anga msani sana na ukisikiza vitu anasema, you want to like quick tu kimoja na yeye,
yeah.
Utaka kupitia vitu amepitia through that song na lyrics zenye anasema. So nikajiuliza mwana kata kaandika title ya hii album yote Me Against Me, were you fighting something?
No. It was not like a mental thing or anything. Yes. Lakini sasa, nilikuwa naona, sasa vile nime-explain your, like, nilikuwa kwa your face ya kubiskila mtu,
yes,
nini, na
yes,
nika,
yes, yes.
Like, yo, ilikuwa irrelevant.
Yes.
Sikuwa nasaidika na hizo vitu as such.
Mm-hmm.
na nilikuwa na duo ngoma zenye sio diss or anything na zinanisaidia sana. So nikamua yo, this, it's not even actually you versus them.
No, it's just you.
Just you versus you. Ukiangalia ujiangalie ndani, uangalie yo strength yangu ni gani.
Yes.
You know, weaknesses zangu ni gani. Yeah, na ukapitalize on hizo vitu.
Yeah.
So yeah, that was just the concept.